the MOB music, the MOB.
Westsidemusicblog.net.
Big Flavor, Fashion Boys, Givo Givo, Wasilozi, Wasimbunda. Let's do it. Voice fita kaofela siba tenguzi, ni magai kaofela wona siba pinduzi. Voice fita kaofela siba tenguzi, ni magai kaofela sona singa. Melody, melody. Voice zama ya kaofela sona singa. Melody,
yeah, yeah, melody. Yeah.
Ni maluti kaofela siba pinduzi singa. Melody,
melody, melody.
Voice fita kaofela sona singa. Melody,
okay, give me give up.
Ni machembele basi kama sona singa. Melody.
Wante nente sumana mwaloti Neto sivisa nivizo kutimeloti Neto sikela nise kwa michendenge So nifeo na uri ya mimpendenge Hawa so na uri sa kontolora So nasa sivisa ni kontolora So nanesa batevi sabagai Hawa sisipila kwa ni kubula kutupai Hai, mai, kusisia senya ikatulai Yeah, Big Flavor Let's go, let's go Give up, give up
Voice fita kaofela siba tenguzi ni magai kaofela wona siba pinduzi Voice fita kaofela siba tenguzi ni magai kaofela sona singa Melody, melody Voice zama ya kaofela sona singa Melody, melody Ni maluti kaofela siba pinduzi singa Melody, melody Voice fita kaofela sona singa Melody, melody Ni machembele basitamba sona singa Melody,
melody mwasiti kiwani Yena wazi sisari wani Kwa magero kafela ki number wani Nina ni muverefa number wani Yuna inge nyanshi Itengu kisamane ni manasi Yena is fine Kwa magero kafela she is fine Mugero inge yona mulata Sampuma inge yona mulata ha, Fashion boys Givo givo
Voice fita kaofela siba tenguzi ni magai kaofela wona siba pinduzi Voice fita kaofela siba tenguzi ni magai kaofela sona singa Melody, melody Voice zama ya kaofela sona singa Melody, melody Ni maluti kaofela siba pinduzi singa Melody, melody Voice fita kaofela sona singa Melody, melody Ni machembele basi tamba sona singa Melody
Hawa sona olisa ipinela
Pinela
Sansi ya sona olisa ikinela Mwana fela neke mwosi vinela Sona olisa nipanganga Asi yutisanga dance mchanganda
Maluti kafela siva tenguzi Banana kafela siva pinguzi Sona nyaki kasha nkari Asinata banjua veleka Fashion boys Givo givo Eo tricks rave Got you
Voice fita kaofela siba tenguzi ni magai kaofela wona siba pinduzi Voice fita kaofela siba tenguzi ni magai kaofela sona singa Melody, melody Voice zama ya kaofela sona singa Melody, melody Ni maluti kaofela siba pinduzi
Westsidemusicblog.net
Voice fita kaofela sona singa
Melody,
yeah, yeah,
melody
yeah.
Ni machembele basitamba sona singa
Melody
Big Flavor, give up, give up. The more power I got you, my bros.
The more.
Ziggy Ziggy, Adrian Muraco, Yemutakeri, JR.